abakugu mu byobulamu owamu n'abakungu ba gavumenti balaze okukwatibwako kawuka kaleeta mukenenya akeyongera okwekiriisa ennyo ddala mu kibuga Fatpoto era ne balabula nti embeera ekyali nzibu ddala eruddeyo mu kusaasaana kwa mukenenya. Ng'ayogera wakati mu kwetegekera okukuza olunaku olw'obupiira bukalimpitawa olwa International Condom Day ku lwokutaano lw'essabbiiti eno, Boniface Epoko, ofiisa w'ebyenteekateeka mu kitongole ki Ministry of Health Condom Programming Unit, yayogedde ku Fatpoto ng'ekitundu ekirina nate okussibwako ennyisira mu kulwanyisa akawuka kano olw'omuwendo ogwabakayola okweyongerera ddala. Akuba nti 10 Fatpoto 12 basangibwa n'akawuka akaleeta mukenenya, so nga ku ddala ery'eggwanga abantu bana be basangibwa nako kwabwe 10. Epoko kino akyesigamiza ku nsonga ey'obulambuzi obwettanirwa ennyo mu kibuga ekyo, ensonga z'ebyobuwangwa n'ennono eruddeyo nga egamba nti omusajja ataganibwa mukyala naddala mu kitundu ekya Toro, wamu n'abagereesa nti okwambala obupiira bukalimpitawa akikendeeza essanyu ly'akaboozi n'ebirala ng'ebyo. Ono era yakkaatiriza nti obupiira buno bukalimpitawa busigala nga mpagi nnene ddala era ey'enkizo mu kaweefube ow'okutangira n'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya mu nsi yattu Uganda n'endwadde endala ez'obukaba.